Pow, 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 pow. Yeah.
Randu.
Yeah.
Squeezing kwa na njaa kwa na nenge. Ugali flani mboga mboga mix and dondo na shushia juisi ya tende. Squeezy spendy burger spendy pizza. Shacha kula chipsi mpaka wana wakiuliza na wambia buwana. Wee, wee, ananchanganyo mama. Wee, wee, ananchanganyo mama muuza. Wee, ananchanganyo mama. Wee, wee, ananchanganyo mama.
Na 2K mtani kwangu buffet. All my niggas with me jichanganyo uje ukipute. Afu soma fundi sele mala kiwaka vipigwi nyundo. Kiona zaga flani limejajwa sahani ujue ni mtungo yani. Ukija mtani ondoki tena mamba explani kukuthwema. Ukifujisha na kutema yani. Napeni, napeni dili masela. Makao boy mitaa flani anashindiaga mapela ni. Huku, sata mbezi, sata goba. Sema kama ngoma blue, saba mboga na kabla ujanawa piga tatoba baba. Kuna chizo kishi shibaga na piga roba.
Mama muza ni penguna mboga nyingi. Usuekeza suna rosti flani. La misumari mixa majani soya ya chuga. Leo kuna popo mtani chunga. Weka mchicha mlenda mchunga. Out and belly. Leo selewi hali tete. Tumbo empty. Let a donor I'm a sembit. Miache mambo ya chipsi zege. Kisa tetesis na jaza ndembe. No mana squeezing kiwa na nenge. Utani kuta kwa mama muza nshenge mkenge. Na wanangwa fresh genge apo kati kisinia ftonge bigi kama shesh.
Wee, wee, ananchanganyo mama. Wee, wee, ananchanganyo mama. Muuza. Wee, wee, ananchanganyo mama. Wee, wee, ananchanganyo mama.
Mama na nifanya na paga wana vuga waga wansa kula na daka kani. Kifika staki chochote nataka tumsosi. Mbuna kwetu nende kama bossi. Mama muza umetukuza. Kapapi malaga ya kila siku unguza. Sazi pege dash kwa tawata kiuguza.
Ishama heko.
Ha, yeah. Bobo wa manguna waga kimlima. Tanya mongi nipunja. Sazi kuchunguza. Kikubwa ni meuwa nengelangu la msuba. Shaka giza kina chakula kapumba.
Unani chenganya paka spiri which is which. Wanangu anashiba kukosha madishi. Na msosu na noga katuko kwa shish. Pembeni ni nzizi kuna parachichi. Atulingani babu unashinda chips. Mina wanangu dele linguna mfukoni na karanga mpichi. Afu masala na fridge yangano tuisha kunawa. Mboga kibao kabustani ya hawa. Ukoko na lindwa kama madawa. Staki mashawa. Huku ni pasi ndefu dafu afui. Watoto kishua olewi basa watajua ojui.
Ooh spicy. Menu enda ni na pricey. Shady a body looking like cake. Domana na kuja na icing. She a 10 over 10 and she think I'm the one. Baby exactly. Wali na kuku na kuja na busu. Ooh shit is enticing. Afuso pesa mingi mchawi ni buku. Na ukija mapema na kunyo na supu. Sema pilipili utasema upupi. Na washa kichwani mpaka kwenye. Nani kila na kula tena utasema ni dozi. Jani ya fundi la bonge la tozi.
Squeezing kwa na njaa kwa na nenge. Ugali flani mboga mboga mix and dondo na shushia juisi ya tende. Squeezy spendy burger spendy pizza. Shacha kula chipsi mpaka wana wakiuliza na wambia buwana. Wee, wee, ananchanganyo mama. Wee, wee, ananchanganyo mama. Muuza. Wee, ananchanganyo mama. Wee, wee, ananchanganyo mama.